ukuthi indoda kumele ihlanganise. Kumele ngibe ngedolo ngibeke imithanda semihle. Phela hlukana umhlaba nami ngicela ukuthi ungiphakamise. Inzima ehlangene imimoya ngisekwanhliziyo ngise. Mina ngisuka nganyazi ukuthi indoda kumele ihlanganise. Kumele ngibe ngedolo ngibeke imithanda semihle. Sohese, belinhliziyo kulomhla. Nanizitha ningeza nibaningi kodwa nhlale nazi ukuthi angisa. Konke engidlula kukho kulomhla. Benziwa uNkulunkulu wena ngeke vele kuhlale kunganga. Sohese, belinhliziyo kulomhla. Nanizitha ningeza nibaningi kodwa nhlale nazi ukuthi angisa. Konke engidlula kukho kulomhla. Benziwa uNkulunkulu wena ngeke vele kuhlale kunganga.
Say to mommy now.
I need you say to mommy now.